kathi yebo, yebo, lapo kufuneka isibhamu somtoko. Gijimisiwe ngomphimbo, khali khali nebamba. Yebo, lapo kufuneka isibhamu somtoko. Gijimisiwe ngomphimbo, khali khali nebamba. Masekeni kuthi wazala wena I can. Ngizokubonisa amabhenki kuthi namahaya amaningi amaningi amaningi. Masekeni kuthi wazala wena I can. Ngizokubonisa amabhenki and kuthi namahaya amaningi amaningi amaningi.
And it's in the machine, my name, my name, my name. Hey.